yande joyino tan min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kono jaam woni e moɗon hande nde habaruji ɓe fulfulde en kalando filla ko darto fuɗɗan hono tewtugol tan goɗeteɗo baccalauria e keroleydi men Niger filtoɓe gaɗan ujunaa capanɗe jeegon ministre kawjeɗo jardaji mawɗo yeyto e nattila beeri fuɗɗoyde golle ɗe noon ni saria hooreɓe faaru joom pelle jingonoje suudu baba ɓendu kondan ɓe saria maɓɓe waɗama keñan fa feccere jaam on ko timmoyi hoorejo sariyaji o wii no hani ɓe nangge duuɓi tati kasu en nanan kandu konan ɗum sakkito hande yewtere men pindede studio kala gono daara filla saria hakkude leydi e leydi yigiragu nade ballodiral ko ɗum woni manadamu ko ɗum mafari muɗum ɗon ndu yewtere waɗi fa woɗi kodi jañalli e moɗon simane amadou habaruji e fulfude studio kala noonni wontiri hono faaro joni yeno mbirmi on ni hono tewtugol baccalauria talkuru ndu endan ni keero leydi Niger ko duuɓinaɗe sappo e jeeɗiɗa duuɓinaɗe sappo e jeetati waɗama hande nde endan ko wattude kondani tewtoɓe ujunaji capanɗe jeegom kañum woni no filo nder mabɓe ɗo kondan rewɓe ko wattu ujunaji sappo e jeetato woodi noonni fawande ɓe cendakandu kono e nder nokkuji ko watto hemre e noga e joyyi yeerno fawarjo ministre kawjeɗo jandeji mawdi yahuda sadi sou o wiidu konna so ƴeewama ni kamɓe endan ko watto hono ujunaji capanɗe joyyi jeegon e keɓe jeɗɗe capannayi e tato ka en woni wonɓe tefta hono bak laatiɗo kankade foti yimɓe fo noonni ujunere keɓe jeego e capanɗe jeetato e jeegon du no tewta bakka hono wawde golle noonni ujunere e keɓe tato e capanɗe jeetato e tato no tewta ka ende bak jande ɗum du konda fo ya warta muɗum hooreɓe ministére nden ɓe kaaliɓe mbi kulle ɗe fof sigilama gam batte fa wara jonidu kondan heɓa ɗum waɗa fa ɗum wooɗa caggal mum du ko wattu ujunaji sappo e tatton woni ko ɓeydi e tewtoɓe dow ko rawani ɗum endam se garti dow majjoni to ene tila beeri ton woni to fawara jonidu konda kanko yahusda sadisu o yeeyi to endan gam batte fuɗɗede gollal ngal endan bandimi haruna suumay tayama ɗon endan kandu konda fottinani hono fawara jon yewtere nde o haali wakkati o fuɗɗi tewtol baccalauria.
Mi yiɗano mi yetta himɓe fo ardiɓe jandeji ɓen gadduɓe ballagaji muɗum ko jande hikka duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum hisina oɗon miccito du faddudeji gaɗi hikka sanne min mbi'i du hitande nde no hisinte woɗi du Allah yettama nde hisinama do hemre capanɗe tato e feccere ɓen fuu no rewɓe no miɗo mila du yaadu yeeso heɓama nder mum sanne ɗum ɓiɗo watta dande yaade to tewtoɓe talkuru baccalauria ɓen ɓe dallino dow sembeji maɓɓe min gatti dande yaade to ƴeewoɓe ɓen e himɓe fuu ɓe juuɗe mum tawa nder tewtewru talkuru baccalauria ndu ɓe kinno to guykaji gaɗe laabi fuu kanɗi koƴama waɓɓe guyka ɓen nangue
des individus de soja
duuɓi tati kasu kan hanno yerno fane carɗo mawɗo o haaliri yaade e nou arzika moussa cangari e ali idrissa nonni fa hannde du hitande muɓɓere kasu kan wonno ko resen yaade e mbiyeteɗo maître larwan adrahamane ɗum wonno hono saria gaɗaɗo keñan gam batte allah e fawara jondu kondani hono saria gaɗaɗo yaade e himɓe hooreɓe hono pelle jingonoji suudu baba nanganaɓe gam batte gaɗi batumo ono kaɗaɗo ɗum wono ministére hawjide filla ko darto mon aduɗi haali keñan nde enda nonni fa hannde du kondani maître ahmed mamman goto e jingo maɓɓe enda o wi ko hen noon fuu ɓe darani himɓe maɓɓe enda yo foyten noon noga e nayyi leru juillet ndu enda ko laati ñande mon ko saria yiɗi taƴete Habibou Garba kam woni ko yewtani
la peine requise ce n'est qu'une proposition
fiite ɗe procureur ƴamɓe taƴane ɗe procureur haaluɗo ni noon gam suudu kiite fuu tawanu dow jonde hoore mum wawa taƴani himɓe ɓe kiite ɗe gacce maɓɓe heɓaka kaden du lawol laamu leydi adagol koɓe gadda yeeso kiitotoɗo o dagaki min kolli ɗum du kiitotoɗo o miɗen andi du ko o golli ditta kulle mbiyaɗe ɗe fuu laso e nayyi lewru juillet du kiite maɓɓe taƴoyte sikka fuu du wala ñande mum ɓe joofete saynide goɗɗo waɗi ɓe padde ɗum du de ɗum waɗi min jaɓata gam dow majjum min tawa minen pasotoɓe jehuɗo kenga fuu hi'i no himɓe ɓaliniri dalila metta
ɓerɗe
saria goɗɗo du kondan timmi illu aljumare nde nato eɗan difa kawoni himɓe nanganaɓe dow tuumu e nangaɓe e dow lawol boko haram ɓen du konda waɗi himɓe woɓɓe yofitaɓe gantama gacce on wala e mumen nadu konda gayni gacce muɗum en ɗum waddi ko fawar joni bandimi tawatto enan lawan bokar yeyi yewdido e himɓe wurtaɓe tona difa dow noyi watto hono fawar joni ɓe keɓa ɓe joddo e himɓe nanganoɓe ko yofa nani haalaji mabɓe ɗiɓe kaali
c'est un acte de justice.
Kiite gada nyandemu warbe hettinade bendu deje gan idum mila ko gacce mawde be gadi himbe du non latibe tumiraabe gacce juude enno tawa der ko watta bonon daaji mawdi gadi der leedi dudal warbe ben fu mili ko gomnati e cuude kiite gadan be jofe gam be gaccaka filla kiite non warbe ben baawa andi ko wona no wadi koni himbe be kiite en tajaama faabe jofaama gomnati du no haani wada yofaabe be wolare naata caka mu en e tawaabe der cakantaraaji
a la communauté
de nibe jo fama ganjude mabbe tawaka der ko be tumira dum ko ni wadi be juude mu en tawa der be nangama mi ay fuko wawi hadi ko lare nati chaka yo faabe be e himbe mu
nawi je pense que en innocent
e gide am wala ko wawi hada ko lare natude chaka himbe be gacce be gadi be jukama be nyami kasu gacce mabbe du kambe e waduno be gacce nanga kasu jo fa fu no go
de problème a ce qu'on l'insère
awri ne minister hawji fil demal leede meden jadian ko je kawde cere gode gonde le imowa e yannangi afrique be kali hala hono fa war jondu kono be bi sadorma no wodi sanne harafi la rafi kejolon ngure e der leede sahel dum du kondan ni hono hawtade du e do filla ko hanta e filam ele hikka o enda ko wattudo kono himbe milioji hembre e sappo di don kay gonno mbur e leede enda hawrinde wada altinende enda galdu nyemey nafisa adamu sirfo tokkite ka halani mabbe min pirtini o fulfulde omar hama
ministre be ben kala na do filla himbe kwato milioji tati e ujunaji keme njoyo tawda be rafi kejoram ngure ndere Burkina Faso, Mali, Niger e Senegal yibbe wallirede nyamri do yaade lewru juin e août yero no fedde leydi France hawjinde habaruji wiidi sappo lewru juin o sadorma du le wakati de nyamdu ko hebano le hitande wittinde de nyamda fadde ko ndungu kesungun nadde de yeli korsidem yerno ministre be mbere leyde jetati de imo wadem ko natani du en der dubu jinaaji didi e sappo e jeddi ummata konana tonu milioji nogay e jeddi e ujunaji keme tati gauri e konandi emum e faande tonuji milioji nogay e nay e ujunaji keme joyi dunduje yaade kuda kuji dum fu hejay be nimbe chagal de jom en ande ngano jewtinaki mu
nonni wontiri fawar jondu konda ni e der departement mo dogan duuci region mo doso nonni don du konda hande de nyamir no hebe sanne sanne e der lumoji leydi ndi enda nyamir ndi du hon hunno ko laati ciede mudu no yaafi do no hoy hoy tiida hono tiddurno rawani ni enda dum wonno ko faande min jewti be tedo Ousmane Karba ciwaache laati do kanyum docteur kawji do fille ko dart demal departement mo dogan duuci bandi min du jewde mo kam woni Abdul Aziz Dayuma enna no yotarnde o haali.
Vous prenez le mine, il est à 250.
Den koji far gauri eternede sonata kena handenu budi chapande joy. Taydu rawani budi chapande joy e jegon sonete. Mbayeri du budi chapande nay e nay sonete. Dina rawani ko tawa budi chapande nay e jeetati. Kamanaari du chapande joy e jeetati sonete. Taydu rawani chapande joy e budi jenay woni no sonne. Seni on jeewi du ko rawani dum buri nafude. Ko wadi dum won choniron himbe e ko yirdan dum achaka rawani ni e jeddeno nimbe nyamdu bolum ko fudda der departement ji tawraade himbe tampube wodi dun wodi pelle balloje tawade no ballirabe e wadde golla leedi pe keba ceede ko be ngarta be codira nyamdu
e yuro bien payer les sirans
ko wadi hen funi e ande wakkati mo kalte ndungu jippe ke der region ji leedi men Niger fun don du konan himbe wadi golleje fa nokkuje godde kay boddino e deme jonka en jidi pamen le département mo mayayi kanona région mo to enda maradi noy woni no ndungu ngu enda wontir hande de enda serve ket no non biyetedo Zaneidou Goudanaou lati do kanyum woni ho rejo hono demal département mo mayayi ko halani bandimi Issoufou Cheikh.
À la fin du mois de juin 2000.
En temps de l'heure juin, du bujinaj didi et sap et jetati du pure kametati et chapan et jeti de département ma yaid en fou kantidi aure gaurim. Remove bendu nongit yotinde aure nyebe girigi lamtiri yade mbayerindi. Ndungu hikangu du bujinaj didi et sap et jetati ngu gomnanti e walope mbaliti kominuji taurati sadarma fau aurdiri njawindindi. Seni enkoji farsese a fait développement watti do inde département mo mayayo to nuji awdiri njawdi chapande joyi hawtade e himbe gure tawdade tampiriji de fu
des villages vulnérables
nyande altiner jabbinde to en zender wonno ko fawarjo le kikide mudum hono doñeɓe ko ete brigade ɓen endan tokkitake mobile lati dukona ni ɓe miji no tawre hono kulentereje ko nandi essence hono bujjaɗo ni endan wakar ko dogginongol waddu konda ni wonno ko mobile gel do yeyi samdo e station enda nene ne kadu himbe tabe hen goto mabbe mayi dum waddi ko gouverneur region mo zender noddi hokkobe habaruji gam batte fantene himbe fawoda Isa Musa o hali funo dum wadiri bandimi Ali Ke tawde zender kandu waddani mi halaka kettenani.
À partir de Matamé, il avait...
Yo de Matamé, l'oreille sapo bité de Opel gon tokondiri kauri bembi mabe achama bembi take mabe mbarama mabe mbari. Wakatino l'oreille sapo dingarno ne jetati din to tawiri hapi nipe sigi lorama non dindonkai ndogi cho itim. Didito tokondiri taji bogongol mbitim. Ngota emaji toki libi lore duanyepe engo ikatangwopi kagolata kasing. Kato duko yoti echelirgol natukol galure zender don to wi fa sala ye fiye poto kurangum nimbe dido tawale makka aw joka on e goto goto wurti oto do wuli na ko hukki ngal golla du lawo non ko hoja e hadde dum de dum fu hadai himbe no don ngada dum
nonne wantiri leydi France lato mudum bal hebi njama ku kenyande endan e do leydi Belgique dum du hokkibe lawol fa be njabe tewta coupe mawdo mo duniyaru nene ne kala to bal lati ardemo Didier Deschamps be kebi nene njama ngu endan gotel e bolun yaade himbe Belgique be endan dum du konda hono neddo goto juudo leydi Cameroon lato bal to mabbe to en kawr ko watti biyon endan minta chapande jo e go abom nonne fa hande do se Allah jabe la sar o endan namido ade jamma himbe France be pama moybe tefde to coupe on enal pelete do ala ngarowa ngal endan dum du hakkude Croatie kany e fawar jondu leydi Angleterre ciagal majju do endan du konna gallu nyemey hono faande latul bal nati hakkude AS Nigerlek kany e AS Police e do filo teto coupe mawdo mo leydi Niger AS Police kam won ko hebo njamaku do ASN Nigerlek
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuti altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger
yewtere men pinnande studio kala ngono ndaardo filla ko ndarto hono dekol jungo do dereji nardal do filla ko ndarto sariyaaji wadi illun joy leru juin jabbindo en hakkude leydi Niger kadi leydi France tan en Paris dum du konda be mbibe ngada yigiraagu e ballondiro do filla ko ndarto laabi sariya laabi sariya du konna no jaya e do filla sariyaaji e kulle himbe sarden debbe en tata be leydi dina e leydi ndi jonka en ko kebben fa pamen fa wodni nani ko fa warje tardal fuude Ahmed o noddi do chalolol docteur Ahmed Adamu Bashir laati do jogir andal sane harfila ka en tanto endan toulon leydi France nan yewter mabbe
l'entraide judiciaire par exemple
do filla wallo dirde do labi kite chaka leydi e leydi alal misali kito todo na suudu kite leydi gom no wawi jami leydi di labi wallo dirde do labi kite tawa chaka mum e leydi di leydi di nangana dum ko watta neddo gonado no hite na kita nado fa kite mun taja de feri na doggi jodo e der leydi higiraari din wartire der leydi mum heba hitani na nyama gacce kasum de ni tawi jomum kite mun tajaama na de taykaaki gom hida wade do neddo sey leydi higiraari din wallirta e kaaki kin waɗi de habaru gom na ɗereji gom du hiɗa do neɗɗo o sey leydi din nanga habaru o na ɗereji ɗin keɓo du filla wallodirde do laabi kiite caka leydi e leydi leyɗe ɗe no mbawi wallodirde misali do ekkintinol sarɗonoɓe himɓe majje har ko darata gartirol neɗɗo nder leydi mum gam hitani na gam ñaama gacce kasu mum laabi kewɗi goodi kanaɗi tokke ko jomum wartiri misali dalila iri laabi ɗi leydi Niger no wawi ƴami neɗɗo mum gom tawaɗo nder leydi Faransi Faransi waɗa neɗɗo o wartire nder leydi Niger leydi Faransi waɗan neɗɗo o wartire amma saytodi tabbintini ko jomum wala no nangue gam politique na gam haalude ñume hoore mum na jomum taƴanaka kiite mayde no waɗi fuu ni sayto ɗereji gom bindama potal du heɓo dow majji de ni Allah waɗi potal heɓaki dow majji leydi ƴamani waɗa neɗɗo o wartire no wawi sallu
e do ɗum ko habaru himɓe fulfultili gongu mouhamad ɗan tani wadda habaru jaw sankore sey mbi assalamu aleykum mbalente jam waɗi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum